nobody can stop.
Yes, sir, it's a rhyme.
Got one homie, you got six. Level zangu ni chafta langu siji mix. Kwangu wanahanya, wanafanya mdomo. Still na watawanya kuwafunga midomo. Kunde wana kimbilia michano. Ona wanabishana kwa nguvu kusaka promo. Bizo rhymes kawachana. The number one still wanafanya drama ili kutupa lawama. Style wanahama still jipya hawana street. Tunakutana beef docha maana. Hawaishi tukanana next time na wachana. Mola rabana ondoa hizo laana. Kipa kumpango mana ukweli sio wasama. Wana act washikaji usoni ni must need. Zingatia kiti fact ndona wapa speech. Mwerefu habish pumbap wata speak. Level zangu hamfik
wata piri sishki.
Moyoni wanafiki usoni marafiki. Yes I on the beat halo nem on the kick. Wajiga taongea while mbet nasogea. Wanaingia paktokea kwenye show na waribia. Tunagonga na kimbia madini ananukia. That's what's up.
Usoni wacheka come los izaos in una. Usoni wacheka come los izaos in una. Ain't nobody can stop me.
Mautuye wa mbuzi ya wakaribili. Wana neona kama chui spotei kwenye njika hili. Wana nipanda madui ingawa hawa nsifi. Chezo sio mbumu kushindwa sitaraji. Fake MCs wana puma na hema na MSC. Wana clap makofi wa huni na toto geti haters. Wana hate this dude. Na wapele kama hututi na zi flow. You ya big wana panga kuni shoot. Kwa recess ni fariki lektu baki. Kusitisha harakati still. Picha wapati na wakalisha kalisha man. Sikuru puki still. Na make it hit kill a drug, like Santana with diplomatics. I do this game for the mathematics. Now I feel like a seat, come up in a naki kosi. Now I feel like me tell you kati, kati, yo mati. Now represent hip-hop, design as a rootsy. Wanna pigge a saluke wa kuruti. Fargo make what price full, kutu wa supporti. I need the respect cause I'm the best. Mini nooks like Notorious. Yeah, me vanya serious. Boy, mini dangerous.
Usoni wanacheka, kumbe nafsi zao zimenuna. Usoni wanacheka, kumbe nafsi zao zimenuna. Ain't nobody can stop me.